bismilla mon hejjankoɓe tedduɓe ka taskaram mon yonterejo dande fulɓe komi woni ceerno mo Doumba hiɗe wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten domum ɗen hannde. Toɓoji no addi fitinaji mawɗi e nder gure ka rewo Nigeria, yimɓe ɗuuɗuɓe no habbi faabo ngumnati e yahan yobe ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men keɗoɗen jantore nultodiraɗo VOA Fulfulde e ngal diwal rewo Nigeria. Ka taƴere aranere en kalan ko fati e ɗalle ɗe ɗoftaki sariya sukaɓe Afrique no nangude laawi faade Europe walla Amérique fi ɗaɓɓugol ngurdam ne wiɗan e biyol ɗuɗɓe. En ɗettoto andudol ko honno ma ko woni sabu ndu yaadu e ko woni battane mum e dunde Afrique. En yewtitan e Kadi Diallo sarɗiyankejo Mauritaninajo. Kadi mi landino selludal en Diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi Guine mijo makko e alhaali o.
Honɗum woni ittude ɓe toon woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe e mawɓe maɓɓe, haray ko no woodi ko haani wadde ko waɗaali.
On nanan ko heddi e yewtere nde joni joni. Karogere men diaspora hande ko lural CDAO dental leyɗe hirnange Afrique woni tuugode maɗum woni tuugande yewtere nde. On heɗoto ɗum ka timmode taskaram o.
Jowlol sukaaɓe.
Alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique e balɗe ƴaɓɓiiɗe ɗannotooɓe ɓurɓe temedere yoolike e laakun iwrukun kawuro mbuur lesdi Sénégal. Ko fanɗi fof ɗannotooɓe 26 saami ma mbi'en maayi e ɗum. Haysi tawi noon caɗeele e tampere no heewi e mum, sukaaɓe no jokki tiindagol pelle njaare e maaje e etagol yahdu Europe e Amérique, wano holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar.
Kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tamɓe tampi men no feewi.
Cheikh Oumar Kande yahete ko duuɓi 25 o suwa taw resde ɓesngu ala taw. O woni ko e cagataagal makko e njiilaw. O ummi Algérie o yiilotono ko laawol kono henaaki.
Ummaade Algérie faade Europe laawol ala ɗon laawol ala ɗon ko ma jaha Maroc walla jaha ɗum ɗo no wiyete Tunisie, ƴefta bateau walla ƴetta gal jaha ɗum ɗo Tunisie, Italie walla jaha Libye.
Laawol heɓaaki ɗon haaɗaani ɗon o wuuri ɗon ko muusi kanko e woɗɓe ummiiɓe leyɗeele goɗɗe e Afrique.
Algérie min ko Algérie min jagga. Kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tamɓe ɓe tampi men no feewi ɓe tampi men no feewi. Min nayi men prison, min nayi men ɗum ɗo no wiyete jugement, ɓe jugi men dal ɓe namdo men ko hollum batonga a faami mbaɗi onon o ngalaɗo koɗon to moɗon a faami ɓe piya men kadi a faami fof billahi dal.
O arte leydi makko Sénégal kono o woppaani so tawii o yii laawol gongol ko jokkoowo.
Comme suka to hooso mbatta décourage kadi mbatta décourage. So mi dañii golle ɗo golle moƴƴe maa mi gollum jooɗi mi golla, mais so mi dañaani kadi so dañii kaaɗe seeɗa maa mi ƴeew laawol de inchallah so Allah jaɓi.
Wonɓe wonɓe he ladde tampuɓe no feewi. O jeyaa ko leydi Guine kanko e Sénégal naaɓe walla ummiiɓe Côte d'Ivoire e woɗɓe aɓe no nguura musɗam e ndeer ladde toola heela ladde Niger e ɗo wiyetee Agadez caggal naaɓe ndutta.
Minen ko woɓɓe sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko woɓɓe immiiɓe yaltude fiiɗaɓɓe ɗe umma e rewa Niger ɗo rewa ɗumande hono ma wiyete Libye yaara Maroc yaara Tunisie walla Algérie ɗo. Kono minen sukaaɓe woɓɓe ɓe hay ko noon ɓe woni wumbirde fof ka fayda kala ko Europe ɗan nino pour ɗannagol heede Europe ɗo naatirgol Europe o quoi. Ɗum ko faalaaɓe yaarude Espagne, faalaaɓe yaarude France, faalaaɓe yaarude Italie, hay ko ɗum ɗanni noon ɗowonnoɓe.
Hono no Cheikh Oumar Kande ni kamɓe ne ko tampere tan ɓe nguuri gila ɓe ngummen leyɗeele maɓɓe.
Kono no min himmori e tampereeji ko min kawri e leyɗe naariiɓe arabuɓe ko surtout hono Libye e Tunisie en ko no foti mettude ni ɓe nanngamaaka ndeer ndiyam ɓe jamtama kaalisaaji ko wontiri ma ndiranta annda e hoore maaɗa kaalisi on no tiiɗi sattiri ma neɗɗo kadi waɗii hono prison ji kono min yanngori e ndeer leydi on min tanti haa min tanti.
Duuɓi noogas taggal hannde sagataaɓe e ndeer dawla Afrique nana tan jiiloo laabi ɓe ndewa les ene nguura musɗam e ladde haa teŋte ladde Sahara ɓe ndewe laaɗe haa ndewa ɗoon keddoo e maaje kala e maɓɓe tahaande ɗum ummaade so wonaa yiilaade ko dañi haa suuro suuro ɓesngu mum.
Ittunoomen to amen pour yahde yeeso wallitorde mawɗe muɗum ɓe addude seeda ko nafotera ko ɓaawo muɗum.
Seydou Nourou Ba VOA Fulfulde Dakar.
onnani ka jantore do lette e tampere no duudi e der di laawi di be sukaabe rewata holko woni miijo hediyankobe dum
miijo mon e mum
hediyankobe vewa fulfulde neldimen miijo mabbe ko faati e dalle de rewa sariya ko katongode whatsapp amen be rewri kedoden
assalamu alaikum indiyam dr ahmad amayo mido tawi ha wuro jitongu duwala har kamuri e hande min kam ha ko rayiyam kam dudbe hande tawan mauni be jangi be mari dereji wobbe wobbe jangai amma hande kugal wala dido adama bo musamman dirkeccu mauni do o maran haaji kanko bo o wada hande kanko bo dima ko to ngamman o tefan lawol ngol hebata o hebata cede kam fu o tefan so ɗum man ɗo ɗum ɗo waɗa muskilaji ɗuɗɗi so ngamma min kam min ɗo tora gomnati larta hande yaake derke'en larta yaake kuuɗe derke'en yaake jangirde wona andal man hokkan ɓe dabare dabareji je ɓe heɓarta kuugal be man
min miɗo wiya Oumar Abdoulaye miɗo tawa gallo ñeme leydi Niger ɗo e filla joh leydi janani ko wala e laawol no woodi sababuji kewɗi ka illu adunaaro Allah singi ɗum yaha warta noon caka leyɗe tagaɗo wawta joɗi nokku gootu o wana he muyɗe tagaɓe noon ko dilla jaha leyɗe janane dilla ko wana talki tawra farrati majɗu no wolle majɗum sanne neɗɗo fo tawaɗo wala ɗereji wala talki jahangal fuu no watte nder himɓe bomɓe le himɓe gaɗoɓe bonodaji no waɗana joomum waɗana leyɗe dow
on jarama min ko Aissatou Balde min nete komi syndicaliste ka CNTG woni ka hakkil fopp yaadu leyɗe porto yimɓe ɓen anda siɗen ka leydi men hiɗe wawi gollude ɗo kadi wawen sortade e tampere kono il faut anda ko honno gerdata ma si tawi a voyage no woodi kadi no maniére no yarirta hara wana yahugol e ndiyam ma e jarendi soñjoɗa lertoɗa no woodi kadi maniére no yehirta hara ko a heɓay visa laaɓuɗo yaaha ha hewtoya sa hewtoyi toon hande kadi a heɓay secours ji
assalamu aleykum indiyam Souleymane Wali journaliste producteur ha radio Sawtu Linjila Gawdere Cameroun min ko wawata wigo ha dow immigration clandestin kam o yi derke min ɗo janngal haɗo ha leydi maɓɓe bo to ɓe jinnini janngugo may ɓe heɓi ɗereji maɓɓe wala kuugal dole on feere en sottata wuro ko bo sottata leddi ɓeya ɓe heɓa kuugal ha leddi feere amma min komi wiyata komi wasata gomna be saaro en hande to ɓingel ma janngi na dole on o huwa kuugal gomna to ano mari ceedi seɗɗa a heɓinamo ɗan jaari o nannga ko luumo ono fila ko bo a heɓinamo ni babal kuugal ni je o heɓata o fila o heɓa
ko ɗum wonno ndiyanɗe heɗiyankoɓe VOA fulfulde ka tongode whatsapp amin e biyol limoje gouvernement dawlaji ndentuɗi amérique e nde hitande 2023 ɓuri 1958 afrique naaɓe naati amérique tawa ko rewruɓe ka kerol mexique ko sénégal mauritanie angola e guine woni leyɗe ɗe ɓiɓɓe mum ɓuri ɗuɗugol e ngol ɗannagol ngol ɗoftaki sariya VOA fulfulde landi selludal en diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi guine holko woni bi'ol makko e ko sukaɓe accata leyɗe mum tiindo caɗele mawɗe etagol yaadu europe e amérique e hino jabawol makko
si tawi on yimɓe ɓen no iwde takko mawɓe mum iwde takko leydi mum pelletti ɓe yiɗi mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yiɗi leydi maɓɓe ɗin ko ɓe on tigi lando ma miijo miijito ina honɗum woni ittude ɓe toon woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe mawɓe maɓɓe haray kono woodi ko haani wadde ko waɗaali haray ɓe taw ɓe wawata heɓude toon polgal no ɓe wuurira e hoore sutura ɓe wallito ɓen gure maɓɓe ɓe wallito mawɓe maɓɓe hara mawɓeɓen wona ronkino donc ɗum ɗon fof ko be ndaare ardiɓe leydi leyɗe ɗen ndaara ko honno gerdata wallito yimɓe ɓen ɓe heɓano ɓe wuurira e hoore sutura ka leydi maɓɓe siɓe waɗaali ɗum ɗon hara wawɓe jogiiɓe doole gollugol jogiiɓe hakkil ko sukaɓeɓen jogii kon fof aray gollana leyɗa goo acca leydi ndin ɗon ɗen hay ɗum ɗon wona ko moƴƴi sara dun don on tigi hala li fi luttobe kala wal paske wobbe kaka baharu rewata wobbe rewa e datte sattude lutta e mum buy lutti e mum be gouvernement ji din dara no hebira solution din problème din gol dogol yimbe ben leede mabbe den
ko selludalen Diallo jaagordo arano kiddo lesde Guinée hedi don do joni joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
hande hide wondi e Kali Diallo on ko deputyjo Mauritaninajo mi yewtidi e makko adido seeda hedo den Kali Diallo mi yettima
Charlon mi salminima mi jurima
e alhali dalle de rewa saria no jokki addude soholaaji e der leyde Afrique bi olma e dum Kali Diallo
Charlon mi salmini bandirabe hettibe e VOA fulfulde fof yandame dum ko saabi dum ko leydeele Afrique ardibe leydeele Afrique président ji Afrique be mballani jeunesse o sukabe mum mabbe non danji ligeyaji wala danya do mbawi jangude golle ha mbawa rende koye mumen e wallude besngo mumen sabu so sagata darima yidi yoltude hujja mudum jagge soke so yehi ha boyi ko bibbe Afrique naabe fof ndogata continent africain kono non mi wandane e dangol mo rewani lawol dum min mi wandane hen hay sin ko neddo wuri cadele e der leydi mudum ina foti habade ngam waylude ngurndam mudum kono kay wala ruttude ettude fitando mudum ina wada dum e laade ina rewa e der ndiyam maaya e der ndiyam e pesliidi ina ngoya en ji dum de do balle dum wadi do mbur legal no worno ma won temedere ko fawi suka hande yolima mayi
hitande salinde de ma jabbinde de ujune didi e nogase tati lappi lappi sukabe rewbe bikoy no rewa Nicaragua natira Mexique ngam arde dawlaaji den tudi Amerique e biol limoje gouvernement bibbe Guinée Sénégal e Mauritanie no tawa e burbe dudde eden dalle
dum do ina wadi particularité mawdo sabu eden gandi to Guinée to Mali to Senegal to Mauritanie to eden gandi potal ala e bibbe multa bibbe leedele do edo tenkinon e der leedi Mauritanie eden gandi wonde ko sukade toñetebe ko sukade halade liggade en ji to Mauritanie do ko buri heewde hande bibbe Mauritanie naabe ina mbara e der commissariat ji en ji Soufi Oul Sen wara ko der commissariat en ji Oumar Diop hay nokko halaka kono kadi eden gandi wonde wol wonbe Amerique yanobe gile ko boyi kambe kadi ebe jeya e funtobe sukabe meden wonbe Afrique be ebe yabe kaane wadi likey kaane wadi ngurna welnam ko dum wadi himbe be sukabe meden ndogi hande ina moltoyo ton to Amerique
Kali Diallo buy kadi no fela nyubudi ma bien coopération hakunde leyde Amerique Europe e leyde Afrique no wi'a kan dun alana leyde Afrique nafa kon dun awiuda dun
ko halda ko ko non holno jidirta caggude jeunesse so tawi a wadi de partenariat wala wadi de accord jewa jeunesse o hol intérêt makko e der ko watta ko jeunesse wadata ko consulter jeunesse hedetaake jeunesse nanantaake so jeunesse haali wi'a fotani halde on jeunesse wawa jodade Afrique
Kali Diallo kadi taskama wondema dalle de rewa saria no iwra Asie no iwra futnange Europe e mana wona sukabe Afrique naabe tun woni rewde de dalle de rewa saria
aha de do dalle de rewani saria wona Afrique naabe ko joni be yiti dum kono non ittata wonde enen condition ngurndam melen gayene e eden baawi halde ko nganduden ko eden nganduden ko cadele de ngurden de
Kali Diallo anko a deputyjo Mauritaninajo mi andintina dum liggema ko wotugol sardiji ma wi'an sariaji mballito wotude politikji ko mbawi ustude tiadele newina ngurndam jama holko woni ebboje de hebluda ma de mijida heblude e bangne dalle de rewa saria
e de do balle wadi joni balle tati be addi dosde e der assemblée fati e dalle de rewani lawol kono e ko addi ko projet de loi be addi be wala projet de loi wala di adapté ngam wallude sukabe Afrique yahondirde e der leydele mabbe
donc non firti ko Mauritani paade Union européenne hokkibe 210 millions d'euros ngam wawde wallude be riwtude bibbe Afrique naade ummotobe leedele godde ina rewo Mauritani via l'Atlantique pour wawde yaade Europe en yidum minen darnde amen hen tan ko bibbe Afrique naade yobe hokke hakke mabbe e der leedele mabbe njodo e der Afrique kono non so be yidi yaade yobe yilo lawol taw ko lawol rewngol sariya be wawa dannade be yaha be arta e dow jam kono dum do kadi il faut ko wetne e der les ambassades ambassade États-Unis au niveau de la Mauritanie ene foti kadim ne kadi wallide yimbe rewobe e lawol be ene yidi dannade taw ɗum ɗo wona hunde musde e citoyen ji ɗi soɓe ari yilade visa.
Kali Diallo, mi weltanike ma VOA Fulfulde yettima, a jarama.
A jarama ceerno.
Ko Daande Fulɓe wonuɗon e heɗade meɗe weltani on kala ka wawɗo wonde aduna on. Iɗen natano joni taƴere ɗiɗaɓere taskaram o. Tajere didabere taskaram men o hande en kalan ko fati e toboji mawdi addudi bononda e der gure gonde ka rewo Nigeria en heddoto jantore nultondirado amen Bappa Adamu Jakusko jahen kadi lesti Niger kalen fi Kosam karogere men diaspora hande en yaltiyankobe Afrique nabe no kala ko fati e rural CDAO.
Ngurndang Fulɓe.
Ngurndan jamaare no ɓitti e nder yoga e gure ka rewo Nigeria saabi ɗum ko fusude e Barasi Alow wonuɗo Maiduguri. Ɗum noon addi waame tiiɗuɗo ilamji naati e koɗoli e bonni cuuɗi e jogoramji ko Bappa Adamu Jakusko woni nultondiraɗo VOA Fulfulde ka diwal Yobe.
Yimɓe guranɓe 1400 nde liɓaale maɓɓe dalila feccago mbeela Alaw nder Maiduguri laamorde jiha Borno yeɓɓe Ebre Nigeria woylaare. Mawɗo hukuma ballal ɓe masibu heɓi ka lesdi Nigeria bi'eteka NEMA Haji Azubaida Umar andini noon haa mo ɓe ziwi'uki ɗum tammi yimɓe kewtuɓe 35 ndelli yonki wakkati masibu ɗu'um. Mi heɓi haaluduki e gooto nder yimɓe Maiduguri bi'eteeɗo Abbas Muhammad do feccaaki mbeela Alaw e wonnere ndiyam ɗam waɗi.
To alhamdulillahi ni ndiyam man ɗam waɗi bononda kam amma ɗam saali jooni ɗam fuɗɗi e lordi ɓaawo amma ɗam waɗi bononda yimɓe e nder wahalaaji ɗay nonnoon yimɓe woɓɓe feere ci'eeji maɓɓe doole ɓe egga ndiyam partiɓe e ci'e battule ma battule gabaɗaya ummi reeta wuro man pat ndiyam man meni reeta wuro saye Maiduguri bo wuro mango sosai.
Wurna pattule gelle Maiduguri ndiyam mbeela Alaw nyaami nder haa e laamorde laamiiɗo gelle ɗen Shehu Borno e juulirde jumɓa mawnde nde yeeso laamorde Shehu nden. Nder inaaje ɗe ndiyam wonni malla boo nyaami kawtidii e luumo mango ngo miisiide nden bi'eteengo Monday Market e luumo na'i haa e kaɓɓordu tuuba en mbi'ata prison ndu kaɓɓaaɓe ɓuranɓe 200 coobti ndoggi nder maɓɓe boo haa e Boko Haram en saata gikku en. Hukuma wallutuki yimɓe ɓe masiibu heɓi wi'i haa jooni ka ɗon tiini wallutuki wurtineeki yimɓe woɓɓe ɓe tampuɓe wurtaaki iga ɓaale maɓɓe ko ndiyam ɗam telli. Jiha Yobe keddu haa e Borno fuu fottidi e wonnere ndiyam tottoɓam gese gawri ɗuuɗɗe ndella dalila ndiyam ɗam dillidi e gawri haa e relleeki Barwe malla bo ɗate jokkuɗe galluuje jiha kan mawɗe. Mi heɓi haaluduki e Muhammadu Sani mo gelle Borno Kici nder jiha kan ka Yobe mo ndiyam dillidi e gawri gese Borno Kici.
ngeen jerteedam alaji e min gonno ɓeɗen mbeelo ngo fof ko min njareeno ɗa tande bo jam wari ɗum fuu wonmi fiiɗum ana geɗe bo geɗe kam wona ko hoɗi gaba ɗe ndiyam en on jooɗi baŋnge keerol keeji ampaani doɓɓaneke waanake ndeer mo ɗum meeɗaayi ma ɗum awa ɗum ndiyam tawwaani bina haddine te e ndaaruɗa ho ɗum hannde tan wona goɗɗum ko mbiyata aa gomnati jahar yodde wona ko waddani min wona patɗe fuu foɗɗo wona tema koko ɗum waddani min kam hannjam woodi tokkojam ɓaawo daamagu e hanjum ba ɗon naƴi wata mi ilaare kam waaleede kilomita gooma ɗum fuumajum wala ko woodi
kerol hotol ngol woni ɗo o Bappa Adamu Jakusko Radio America diga Damatu jiha Yobe
ngaren e yewtere men yowitiinde e kosam Amina Diofo nultondiraaɗo amen Niger yiidi e wayloɓe kosam ñame ton keɗoɗen jantore makko
kosam ire ɗannine sonnire noon gere kay no ni jaɓirta
gille duuɓi ujunaaji ɗiɗi e jeegom Niger fuɗɗi no juula ñallooma julɗe kosam Niger kan durugol no woodi nafaa sanne gam no yara faggudu leydi ndi yeeso Aissa Manga no tawaadere rewɓe wayilooɓe kosam o ekkiti rewɓe kewɗi no kosam waylititte
e pullo kay no taw golle kosam ani giɗɗo gilla ñannde ni ɗo ummi ley kosam ummi ummake ley kosam ley penndiiɗam kosam ire ɗannine sonnire noon ngere kay no ni jaɓirta ɗin kay ano produit amo teddinmi an woni waagasi an woni waagasi ɗon waagasi o nde min ngaɗiɗi min ngaɗi ɗum brochette min ngaɗi ɗum brochette min conna to soode du sannene min keɓa hano koman duuji
kadi sumana jaro kosam sanne o wi no weltoro sanne e juɗɗi ko kosam ittana nder fofu duniyaaru
mo yaray kosam ji sampi gan gite mum no buman noon o min kay miɗo yara kosam sukaaɓe am no jara kosam wala mo yarta gam min kay banuwal bumbo laɓiraami ɓe pullo wi banuwal fuu hanti
Boubacar Alzuma hoorejo walde gasel suddu baaba hawrinde noon ko duroɓe o wi hooreɓe leydi Niger no kaani ada dabareji moƴƴuɗi ko hokkata kosam dimakum
e saɗorma ni ɓurka hewde kam woni guineji gollirɗi heƴira e himɓe ƴaɓe sai fusa'aji watte hano noyi watta dabareji dese ko watta baylol kosam na noyi kosam heɓirte noyi watta keɓen na'i baali geeloɗi tawi ko soosi goduɗi kosam e kewɗa sai golle ɗen ɗon du ardine e fa hande siriyo himɓeje hano kefe kefe ko wiyete chaine de valeur ɗum tawa duroɓe ɓen e bayloɓe kosam ɓen sonnoɓe kosam ɓen gaddoɓe safariji ɗiɓe cegodiri no wooɗi ɓe kokkedu balla kaaji
hawrinde mbitede enfilé ko hawri golliroɓe kosam nder leydi Niger nder maɓɓe no tawa debbo o ni mbiteɗo Aissa Diallo Aissa Diallo ni o wi no nodda e duroɓe e wayloɓe kosam ɓe kokka kosam sembe e kokka golle maɓɓe sembe
kulaatu yoppayi laawol kosam hannde sa tawrama kolte ɗiɗi na tati fuu no waawi jolliɓaade ma so allah yaɓi a nafoto dabaji e ko e majjum no nafoto ley filla kosam ɗam
Amina Diofo ñame VOA fulfulde
heɗiyankoɓe tedduɓe meɗen weltori jikke ɗe fawɗon e dow VOA fulfulde joni joni yiiden e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe karogere men diaspora
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 rogere men diaspora no tuggi hande e lurral leyɗe CDAO ɗum woni dental leyɗe hirnange Afrique hiɗon andi Mali Burkina Faso e Niger yalti e ngal dental wuren gouvernement Burkina Faso moƴƴini passeport keso mo ɓe momti inde CDAO e hoore mum yoro mangara yewtidi e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe ko fewti ngal lurral e nder CDAO
ko heɓi ko CDAO yimɓe kewɓe ne ganduno ɗum ɓaade ɓe mbino so CDAO rentaki koye fusde fayi Alpha Diallo
CDAO tawi gila duuɓi ɗuuɗuɗi joni jama on kino wutino golle maɓɓe jama wolaki golle maɓɓe sabuna jamaji ɗin no miiji CDAO ko syndicat ko fedde ngandanɗa hoorema ko chef d'état be tun ko lami be afrique tun e de jordani donc ko dun addi tay acteur politique be acteur de société civile e wada be réflexion ji fi problème ji wonde albalawoji wada di afrique tay pourbe ben lanino e hebude déception fe cdao ibe sika cdao joni ala wadde golle mum.
Abdou Sattar li professeur to Paris leydi Faransé wi ko Mali Burkina e Niger badi ko ne famni
ko cdao gila darna gonga e gonga cdao won ardibe dum badani ko woni darne cdao dum non hadata kadi cdao ko mujji wadama hen no feewi hakkunde economy hakkunde kunde leydele de woni hakkunde Senegal Mali Burkina ko heewi wadama hen ko gananda vraiment yimbe ne pawi hen limba hen fawdi gite munen e won hen ko gananda ko be toñaabe e dum kadi il faut yimbe be jabana be dum yi mi jawtude mabbe habe garta hen ko dum woni ko nawata afrique yeso dum woni ko nawata economy yeso woni so yimbe cierti Senegal e Côte d'Ivoire jaari bangé Mali Niger Burkina nyaari bangé dum don vraiment wona ko yimbe be jidi wona ko nawata afrique de l'ouest yeso
CDAO fot fusde worne darne wa ila yewtere wade ha yaltube be garta khadini ingénieur informatique de France yidi kanyum ko yewtere wade sabu leedele CDAO de fuf kambe jidi yumma kambe jidi baba
e min tam badim ko souwete ko AES nat CDAO comme ça enen fuf enen leedi Afrique de l'Ouest de baden union men dañen doole dañen des idées ligoden ensemble comme ça sans gof dañe jamfore wala goddum quoi comme ça yimbe ba de repartir sur de nouvelles bases ko to yimbe fof ma di souhaite actuellement
lambda Senegal kesso Bassirou Diomaye Faye fuddi ma yewtidde e leydi Real Tubebe Burkina Niger et Mali ardibe be CDAO to tumo yamirore yo haldo e mabbe be pamondira habbe garta e galle mabbe baade CDAO ko kambe fuf ngi yoro mangara pari vewa fulfunde
adama wanga onde misalmi
hediyan ko be teddube on fami jo fiti mi taskaram dande fulbe hande ko adiye waynodirde gallol ma wi'en gimol no iwrani en Cameroon singel gorko ko Bouba Fulani yi salmini hediyankobe jodibe yawnde marwa ha hewta gawndere kanana ibrahima merjo immo gawndere salminango ma yottike mi weltanike abdurrahman dia e lionel gahima ko kambe walliti lan washington do no de yawtere hewtira on mi jarni kadi nultondirabe rewa fulfulde ko mi woni cerno mo dumba hiden okkindiri adi e yontere arore selle jabi do e dum do wawi heditade o taskaram ka mejaje rendo amen Facebook e WhatsApp jokke kanal WhatsApp amen kadi hendo don taskaram o e kala jantoje de kisam adum bawi kadi neldude men jiande mon e tobbe subade yontere kala ka tongode WhatsApp amen e hinodo tongode den kowal didi tati kowal nay jenay jetati kowal jeego on jaarama.